lindo ngiyethemba ngizwa bethu umshele wami yakhanga ngike ngishelindo ngiyethemba nginothando ngizwa bethu umshele wami yajona ngike ngishelindo ngiyethemba awu ngiyeqa amasolo ngiyoqamela
Anyone?